venye umebeba beba. Ukipita na confirm, ukisongea kiboku na tisha. Kama teacher wa form 1 napenda ukishika huku. Una mada mtoto wa mtu, na venye umeipika hiyo luku. Baby twende out ni kutibu. Utapiga shots ya majini, leo lazima ulewe jeni. Ongeza vodka na ndimu, leo lazima tulewe. Leo kuna bire.
Tukina pale kwenye dance floor, vile tutateka makwata. Zikishika baby twende down low. Leo nataka kupati, baby come mess with my body. You know I like when you're dirty. Baby let me call you my daddy, yeah. Ukishika shots twende kelele. Leo leta vodka ya baby baby. Hakuna kuchoka twende tucheze. Leo kuna sherehe. Tapiga shots a majini, leo lazima nilewe. Ongeza vodka na ndimu, leo lazima tulewe.
Sounds Productions.